Inkombe ibikwe ezweni lethu ngohlukumezelo lwengane luphansi uma qhathaniswa nobuqiniso beyibalo. Lokho ngenxa yezathu thizeni. Okokuqala, kungenxa kwesaba okwengama izisulu. Uma itshela umuntu okwenzekayo ngeshwa, kubandakanya nomoya wokwamukela ukujezisa ngenduku kweqe nokunokubezwa ngekwezocansi. Kungokunye kwakho sekwemukelekile emphakathini. Kulolu hlelo lezomndeni, sizokhuluma kabanzi ngowakwakho ohlukumezayo. Lalela ungasuki. Ezomndeni uhlelo lwethelezeluleke iphathekayo ngaba focus on the family. Umbuzo okhathazanayo ngokujulile uqhamuke kumama okhathazekile othe umyeni wami akakazi abe ngonodlame kimi nokho kuludaba oluhlukile ngamalengiso mase kuzwa kubantwana bami uvama njalo kubabhaxa futhi useke wabalimaza kaninganyana. Ngifuna ukuvikela nokho ngiyesaba ukuthi lokho uzokuthatha kanjani uma ngimphosela inselelo. Ikuphi okumele ngikwenze? Sakuyisimo lesi siphuthumayo ikakhulukazi uma kuwukuthi umkhwena wakho uselimaza izingane zakho ngaphezu kokugodwa. Isikhathi sokuxoxa sesidlule, kufuneka unqume umnqamula juqu manje ngokushesha. Siqonde ukuthini ngomnqamula juqu? Okuningi kuncike ezimeni zakho eziseduze. Ngakube izingane zakho zibhekene nengozi eduze kakhulu? Ngakube sebeke balimala ngokomzimba? Uma kunjalo musukumosha isikhathi ude uvusa impikiswano. Thinta bomthetho ungalokhu nanaza. Akube yibo abangenelelayo. Okunye sokubonakala ukusuka lapho. Kungenjalo ngokomthetho kuzoba yicala lakho ukulimala kwezingane okunokuqhubeka kwenzeka. Uma kuthi sekube izinsuku emva kodlame akaze kube nobungozi obusheshayo emva kwalokho, xhuma nabaka Childline, Child Welfare kumbe inhlangano yenza umsebenzi ofanayo nowabo. Ungabi nomqondo ukuthi uma yokuhlukumeza ngeke usenzeke. Lokho kuyirisk ukucabanga. Uma kuwukuthi ubungozi bukhulu kuwe, kumbula, zikhona ezinye indlela ongazenza. Kukhona unye kunokubika wena mathupha. Udokotela, uthisha, umeluleki, wasesikoleni nomhlengikazi kumbusonhlala kahle, namupho omnye wabo unelungelo ngokomthetho ukubika ngesehlo egameni lakho uma wena uzobavulela inhliziyo yakho. Ekubekeni kwemininingane ubunjalo bayo ngokuvuleka, kumele ukhombise ubunzonzo kumnyeni wakho ngokunqumela amanqamu. Menze azi ngeke kubekezeleke isanhlobo lokho akwenzayo. Lokhu uzokwenza kanjani ke? Sikhuthaza uqale wenze i-appointment ukhona izingane nomeluleki omndeni ikakhulukazi kube yi-therapist eqondayo izimo zohlukumezo, amandla okukontrola kanjalo futhi nosezingeni eliphezulu ngoqeqesho lokungenelela ebucayini bodaba. Mtshele umnyane wakho ukuthi kusemqoka ukuvikela izingane nesithunzi somndeni. Okulandelayo, phikelele kutheni naye athole usizo longoti abangabaluleki. Lokho kumele kwenzeke eyedwa ngoba kuyavamisa lo hlukumezayo agcine sewubhongoza kwi-session yoluleko. Esalawula konke agcine eseyijikisele kutheni ivune yena kumbe agcine eyisebenzisa njengesizathu sokuzixolela ukuhlukumeza kokuzayo futhi. Uma inqaba, mtshela ikhenye indlela ngaphandle kokuba wena neyingane kenimshayise ngomoya kuze kulunge le ndaba. Okuhambisana lesiluleko sokugcina, kumele wazi ukulungisa lokhu akuzukuba ngokusheshayo. Ukuhlukumeza imvamisa kusuke kuxhantile kuyiphathini okuthinga semicabangweni ongekeke ulindele ukuthi leyo mcabango isingavese igudle ngumzwana nje we-session yoluleko eyodwa. Uma lokho kuzwakala kusinda, khumbula inqobo yakho ingokusizakala kwezingane zakho. Kusengaba futhi ithuba lokugcinela ukuvikela isithunzi somndeni wakho. Kusemqa uqinisekisa ukuthi ukakeke ngokwanele ngohlobo losizo ongahloma ngalo lukusize phambi kokubeka udaba ethebeni. Isebenzi zomnyango wezokweluleka focus on the family. Zekulungele ukuxhumana nongoti abangaseduze nawe ekulapheni lesi simo. Uma uthanda ukukhumana nomeluleki ngocingo, sicela usishayele ku 031 716 3300. Kumbe ungene ku safamily.co.za bese uthi chofo ku counseling link. Owethu umthandazo ukuthi ngokungenelela okufanele ungakwazi ukubusela isiqi sobunye bomndeni wakho. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo, sisihlabelisa phambili umndeni wakho.